Brother Soggy, Prince Billy Size, Brother Man. Hello, name.
Niko bono shikaji kama watano, dhumuni letu kuja ni kuja kupata ngano. Wahudumu wanaleta maposo, wanabinjua midomo na isa tunamichuu. Midomo mali yetu tunatema sana mbovu, wanakuja fasa fasa wote tunatoa povu. Hey, tunaanza kwa pondea, shepa zele weki vifua kama nalea. Nyuma ajajezi ya sura, njui ni fair.
Singalingalu,
mengine tukamezea. Story zika chanji bada kunywa biya sita. Sauti za hudumu skata mzeja gita. Kila mtu na wake na mimi nkawa na esta.
Hey!
David Anton, Mama Shabba Rockstar, Mujo Banton.
Sagi, Sagi,
David Anton, watoto wameshalewa twende na umageton.
Sagi, Sagi,
David Anton, Mama Shabba Rockstar, Mujo Banton.
Sagi, Sagi,
David Anton, watoto wameshalewa twende na umageton.
Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he he. Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he ah he. Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he he. Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he ah he.
Muda kufunga mimi nikamchukua wangu moja kwa moja ghetto ili nikajilie vyangu. Nimeamini ya kwamba pombe si chai. Kufika ghetto tadhani nimezirai. Asubuhi tumeamka tuko hoi bin tabani. Estakalala chini na mimi nikitandani. Yote kumi tumelala mlango wazi bila kuwa na ofa kuingiliwa na majambazi. Na mwamsha ili aondoke mapema sababu akija leta kuwa bonge la noma. Anaondoka kiunyonge, namshika mkono wake na mwambia wakaskonde. Ataka kuwa mkapili, lakini nkifikiri sipati picha kamili. Bamedi nimeteka ya kakili, ambiwi ya ski kwa kamini
zili. Sagi, Sagi,
David Anton, Mama Shabba Rockstar, Mujo Banton.
Sagi, Sagi,
David Anton, watoto wameshalewa twende na umageton.
Sagi, Sagi,
David Anton, Mama Shabba Rockstar, Mujo Banton.
Sagi, Sagi,
David Anton, watoto wameshalewa twende na umageton.
Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he he. Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he ah he. Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he he. Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he ah he.